Africa condition, yeah.
Baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi nishame. Dipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location, nisho get. Nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikwono mwana data. You're my angel, my queen. Unazotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unazotaka misi katai. Juni upendo, my dear. No, nipa Michigan, I miss you. Yeah. Naku mishivi paya deni. Yeah. I miss you, baby. Yeah. Naku mishivi paya deni. Aya. Utani utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, na kumisi daily. Yeah. Daily. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. I miss you. Yeah. Naku misi vipaya.